aturarue atumalize. Kama siyo Bwana nisingebaki hai. Walitangaza matanga wakizani wamenimaliza, akasahau kwamba mtetezi wangu yu hai. Amenipa nguvu zaidi ya jana, sasa macho yangu yanaona mbali kuliko taa. Baba he baba, baba he baba, baba he baba.
Wewe Bwana umekuwa ngome yangu,
nakushukuru Bwana umenivusha jana. Saba ukawatawanya, baba he baba.
Wewe Bwana umekuwa ngome yangu,
umekuwa msaada wangu wakati wa mateso. Baba he baba,
wewe Bwana umekuwa ngome yangu.
Oh, ni wewe,
ni wewe,
ni wewe,
Bwana la shukrani.
Wakajichanganya na wao wakapita, wote Bwana kawagarikisha.